Mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka hakɛma se a bada ni hakɛ caman ya. Dunuya kelenya tɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛkɛda y'o sinsin a ka san o san jatebɔ sɛbɛn kɔnɔ.
This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination,
salon labana mo million kemeni chegi unani lu bora u kayoro la walma kake kalfa ma bagawi hcr no e dunia kele anton ka adama e en auton yo ko e mo million tani ko anton ko kele e ka teme samba fla unani kele labanta ka we do fralie mi nyoro ma delega ke flo wa kele min kera kulu ni nyoro nche munu be nyoro soso sudan jamana na we mo gene ni mo gene hakke pe dalaje genga se mo million kemeni tan nyoma mekalola hcr nyama filippo grandi yo fo kuna funidila we la jedo la geneve ameni mo million kemeni tan ye munum bulla ka sababu ke bembele aktoro dan fra ani faria ko ye ma chamana nyagamine ndo ni nania werawye krenkren ala wati dini no fe ko abojira san bafla ni mwani fla bella jelena mo million bi sabani du ni saba tuye kalfalen ye mo million bi woroni flanis duru bora u ka yoro la ma kalfalen yini ni bagaw million duru ni nani fanabe ani mo million duru ni fla wara munu ma obe dien la kananina.
We are constantly confronted with emergencies.